it's Rosary. By the time namaliza na wewe hiyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwakni akileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuita paka nyiwa jinga. Kwa nini ya msikitu wa kungata ngata kapila ula pasaka ukijaribu kukujatizi. Hatuitaji luku kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa. Tukitafuta pesa mnatafuta look. Chalia pa umea kanyaga. Sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Namaliza kunyonyesha Jay alafu ni kuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipashwa wa baangi boxer wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife chitafute labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera ukueka penti. Atukogopi buda na kuhate ya tunageza. Na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kuchana labda tumera. Kashindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta kompe. Endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande za chapo mandole. Mama Omolo, Rosary Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo, I give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chi-Chi-Chi, my nigga Chidi Benz, you the King Kong. Respect my big brother, Farid Kubanda, the swagger don. My hometown where we'll see. Representing my hot city. AY versatility king. Y'all taught this nigga everything. Mwana Fa, Big Baba, R.I.P. Nguea and Langa. Prof Jeezy, King Zizi. Rest in peace, my both Jeezy. Pamoja na hizo meme. Bado mbusi, my nigga mbusi. Yo, kukuwe ni msweetie. Utakuja kuleta tu shuzi. Watu ni pilipili. Ukituva tunakunyoa vumbi. Akileo kivumbi. Mama Omolo niko kwa ukumbi. Daddy utapakatwa. Upigwe meta tako na kunduki. Unaimba haraka na ukona maneno. Unatumia nguvu nyingi. Suta sweat kwa tanye. Nakwambia jeiti zini yangu na uwezi niletea kompe. Achana na rap urudi bondo. Uanze kuuza maembe. Mama Omolo, Rosary Mama Omolo. Mama Omolo, Rosary Mama Omolo. Mama Omolo, Rosary Mama Omolo. Mama Omolo, Rosary Mama Omolo.